nandi sibali ukuhlala ekhaya ungasebenzi kuhlala kumnyama iqhamuke yokukhanyisa inkanyezi ufundile neziqu mara still awuqhamuka umsebenzi awukhona ukontribute ugcine sokuthatha kancane umndeni ungakhali inganezi sula lezo inyembe zingejezi na uzoba grand one day musukulahla ithemba ujabulisa izitha mawuhluleka siyahleka mawudefa wena uyisosha kuwe ngiyakholelwa le mbusa ngayilwela ungakhohlwa ukukhuleka ngokukhuleka iminyango izovuleka nawe kumele usithembe uhambele phezulu kuzofezeka uhlale uphethe ispekthi just in case bekuvalela usipintshe kuye imbobo noma incane lana sinakuhlehlela empilo zilungisela kulele kuwe clever indlela iyanyukela but isuni kuzokwehlela babhaya bayahleka but uyahluleka but imase siqonde izinto kubheka besizonjeza
saloko mthembe
Hlale emikhukhwini ubone ngathi life imile thani ngikushayela musukuba ivila yiba busy hlala uzama njengerodo baba uzozuthola ucheese kuze uphume kulo mgodi kuzomele wakhide busy kumele ugade impisi ugadisise kumele ukhule please uzazi ufunani qina dolo selixosha losizi ntwana take it easy kusazolunga singapheli ispirit nokusithemba kubalulekile unganaki abantu bathini landela inhliziyo thinta imali igcwale emakhikhini mina ngazi umama sibalo besebenza emakhishini afundi singane yaqeda isikole manje sevasithi kahle kahle ngizama ukukutshela le mpilo isangashintsha le mpilo ibone emaphupheni wangikhulela usangayiphila gijima uyngqongqoza unqobe ngomthandazo zonke izitha lobumzima besikhashane unkulunkulu usakuvivinya lezi vungufunga uzodlula masinya wena qinzi
saloko mthembe ngomdala.